Kufanele kufanele masibathande nabaholi
kufanele
kufanele
kufanele masibathande
nabaholi kufanele jina aya mabhulu
yiwo waxabanisa uzalo lamaAfrika luhlangene awunayi ngcikithi
awa mabhulu
yiwo waxabanisa uzalo lamaAfrika luhlangene awunayi ngcikithi